balegani basigane bapagabana balegani basigane bapagabana balegani basigane bapagabana Chilele chilele,
yo chilele, chilele
yo, 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 chilele chilele. Yeah, yeah, good man. Yeah, yeah.
mato, yeyeni mato. Asubu kushisa matote, makena senkichi, nilitwale lentitiani. Usumulo makemo, usumulo tache mufana ngapambi. Ike tensalu mama ngenelo mafana mama. Naglo nyaga njalo matote, nkona 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 nzongisu. Yeah, I shy go, I'm gonna let you tread your gun ever for it, but you wait to look far. I shy go, I'm gonna let you cast a lion gun, but you wait to look far. I fool my chagalas, pants, my chance, but if I don't run, it's a shallow to say my tongue. And then you sing a walk on as a shallow food, but if I don't run, if I don't speak up again. Sikancane ngaqabashiya njalo madoda, abuyela khona futhi lesisa kancane emgodini emayini yomculo kunjiniya ukhofa mkhosini ata sicophe ndoda yamadoda kuze sikwazi ukwendabana. Iyavuma ubhejane masondo emkeni, umzala wendedaneke leyo bafana bami. Wadicona le ndidane zanjalo mfana omncane, ngiyakuvuma 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 ngiyakuvuma. Malume wami ekhilumsweni, ndoda yamadoda, lokhu bhizi ndoda utangibashaya, sengizokwenza njalo ndoda yamadoda. Ngiyakhala ngikhala iy'nyembezi ngiguqa ngamadoda, ngiyakhala mkhumele pakwakhumane, ngiyakhala ndidane pakagcwele, ngiyakhala mjikijelo pakwangubane. Amagidango mandigidelayo madoda, nikhohliwe wasazisha iy'ngane zeni, kodwa adume njengani bekadume ngenxa yeni madoda, ayibiza ngamaqhawe. Ubuhlungu lokho madoda, nikhohlwe izandla siliphakelayo, siyaliphakela zaniphakela lezonsizwa njalo. Ngisho lokho ngikhathalele kuthenjwa sidalo, ukhuluma iqiniso enhlizweni yamba fana bami. Bekwanele anti wami phansi kagcwenza, o-anti bonke ujikile uganeki, msizakele nokubezile. Lihle mkhihlazo mkhihlazo bokagcwenza, bethi mthengi siyabonga. Hayi mani sibe fana kithi, hayi 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 hayi. Ngibuhlungu nokubaka ndoda yamadoda, ulele la ukhona, awubeni Nkosi yami ukhona, wabeyibonela manje, wabeyibonela nokuxhaka ndoda yamadoda. Ndingayishaya inkomo kwazwananela ngisho ubaba uJobe phansi bahulazi, esinaye khona la 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 yefosolazi. Wadicola le ndidane sasikusha loko emfana, asiqhumi isibhaza, asiqhumi yenza njalo baba uJobe, uzokwenza njalo. Idlulisa ubonga kuwe mphokangalonde nyukasela, inyoni 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 abayihlaba bayihlaba betshetha zoyidle kweni, beshiye bengakhona ukuyidle kweni beyidle endleleni. Mphokangalonde ibisibonga kakhulu mpothe nyukasela, sibambe kanjalo simba, sibambe kanjalo mkhandela, sibamba 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 ndoda yamadoda, sibambe kalonde mpo. Asibavimbe khandencane mphokangalonde nyukasela, bathe jakalazi emumba usesenjalo madoda, senghembe 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 kofa mkhosini kofi.
Awangamanjwa iwaniwa idlozi lami, awangamanjwa iwaniwa bantabatata, awangamanjwa iwaniwa idlozi lami, awangamanjwa iwaniwa bantabatata, awangamanjwa iwaniwa idlozi lami, awangamanjwa iwaniwa bantabatata.